Nandi kuba lapha.
Webawo owabethelelwa oyayingu webawo owancikivwa oyayingu we simakade ababekubetha oyayingu Galo mi fimbo Ngubani na Ongatule betwa Ya ingu Webawo Galo mi fimbo Webawo ngeloba Ngoba nina ongathule tufela Yayinguwe webawo owancikivwa Lacima ila Akupumo wakumphefumlo lakazuka ikhuselo lethuya kwengwele ho bafuma abantu bathi ngunyana kaThixo zonke izizwe zakholwa zakholwa kuba ngunyana kaThixo Ngubani na ongathule betwa Yayinguwe webawo ngalo mfimbo Ngubani na ongathule hlatswa Yayinguwe webawo Ngelo nqeba Lacima ilanga Xa kuphumo wakho umphefumlo Ona kazuka ikhuselo Lendlu yakho engcwele Bonke ababekhona bavuma 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 Bonke ababekhona bona bavuma bona bavuma bona bavuma hey kubani na kubani na
sulubetswa
yinguwe webawo ngalomi
Kubani
ongafuma
ongathule
power. Kuwe babo owangcikivwa owabethwa owahlatywa owathukwa wabekwa ityala engenatyala kuye yena yedwa ogama lakhe kuYesu kuye yedwa abamqangqathayo bamkhwela wanemivimbo kodwa ngalo mivimbo saphiliswa kodwa ngalo mivimbo saphiliswa kubani 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 kubani
Johannesburg for coming.